Irinjo, gimora mora muketli, mondo gikiyud kony kuom ng'ama onego konyi e nying Yesu Kristo obagni. Bagni, wasigu bagni, eyo bagni, mana gi pango tore. Gotha chulo kuor, siti tena ruwore. Chulo kuor, siti tena ruwore. Yen mora mora mpedi, miole pi, mondo tiki, otwe nyugi Yesu Kristo. Amino kaolach!
Otore nyingi Yesu, otore nyingi Yesu, otore nyingi Yesu.